Molweni baphulaphuli, apha e-studios sinesibane se-Afrika, i-gospel choir yase-Afrika yesintu. Isibane se-Afrika sinika ulutsha lwaseKhayelitsha ithuba lokuba babe yinxalenye kwinto eyakhayo neyonwabisayo. Le choir yaziwa kakhulu kumatheko nasemitshatweni apho kukho umculo wesintu nemidaniso. Ngoku sinamalungu ale choir e-studio. Molweni.
Molo sonwabo.
Molo ndoda.
Cela nizazise.
Thina ke siyisibane se-Afrika, choir seKhayelitsha. Isibane se-Afrika yi-traditional gospel choir. Also, isibane siyayenza imixhentso wesintu, umxhentso wesiXhosa, umxhentso wesiZulu. Singabantu nje besingqi. Umculo wethu ewe uyi-gospel, kodwa ke xa sesixhentsa siyacacuba singamaXhosa. Isingqi sethu siyavakala, siyagadlela. Siyayicula ne-choral xa ithinto masicula i-choral. Xa sifika emgidini ke mntakamama sibethu nombolemba. Sithi ke isibane se-Afrika sisemakhaza ko-44 4479 76 kulapho uthi xa sisikelele khona sebe kanti sithenga indawo yethu uyoba sipractizele khona. Ikwaya yethu yikwayari apho iqokelela abantu abatsha, abantu abancinci bangadingi into okwenza ezitratweni. Amaxesha amaninzi baye badinga into okwenza after school. So ndithetha yezis after school program. Siye sidibane ke ngokuthina sipractize, sifundisa nomculo, sifundisa nokuxhentsa ukuze babe nento okwenza. Ikwayari yethu i-based kwi-gospel uba yaqalwa yigonge gospel kodwa ngoku senza nezinye izinto siyaxhentsa. And ikwayari yethu iyaperforma waterfront every night, yindlela esenza ngayo uba sibe nemali. Ikwayari yethu ithatha kwamntu omncinci ezinawo ubona uba ndino-alive apha, walive i-director yabantwana aba-age of 14 ukuhle ubheka ezantsi uyobheka ku-1 ekunye nosisa. Then ndibe nonongqovu ke abo babona emveni kwam osisa abadala ngaba ndinabo kwi-performance overseas, after school, nasekuseni siyaperforma nje.
Kutheni nizibiza isibane se-Afrika?
Isibane ngesiNgesi kuthiwa the light of Africa. The reason why sizibiza ngesibane, it's because we are just that youth enikala light eKhayelitsha. When abantu besithi Khayelitsha yindawo ye-crime eninzi, besithi Khayelitsha akhona ibhetere nophuma khona, thina sisibane sithi khona into ebhetere nophuma phaa. Yile nto sizibiza nge-light, silukhanyiso lwehlabathi. Kuthiwa ke ngebhayibhileni umzomi phezu kwentaba usawufihlakala. Siseso sibane sikhanyisa sekumnyama. Sometimes kuye kuba dark nasezimpilweni zethu, but sisetho kungena epractisini sifake light. Sizibiza ngelo gama because sifumaniseka into yobana ilutsha lalapha eKhayelitsha lingajonga kuthi.
Abantu bangenza njani xa befuna ukungena kule choir?
Xa umuntu efuna ukungena phekwayari nalive abantu bangenza njani?
Okay, nama ndibulise. Xa umuntu efuna ukungena phekwayari, it's easy, akho nto inzima kangako. It's just that uyafika, sometimes sibe ne-auditions ke.
Yes.
Then ke uthathwe buthathiwe, but it's a place for everyone.
So ungaza kuthi phaa esibane ko-44 ufika ukuthi uzojoyina. Ndiya kuauditiona just uba ndibone uba ntoni isakhono sakho. But andizukugxotha if i-audition yakho ayiphasanga. Ndizawuthi okay, hayi awukwazi ucula xhentsa, awukwazi uxhentsa actor, awukwazi uactor in poem, awukwazi yenza umsebenzi wezandla. Siyathunga pha thina, sizenzela nee-beats zethu ngokwethu, asiyibhatali for i-beats.
Le choir iba empower njani abantu?
By inspiring them ngokubala, ngoba sibabonisa indlela esenza ngayo, indlela yokuphila, umntu omtsha uba uphila njani. For instance, kukho abantu abayuse i-drugs elokishini. So xa bedibene nathi apha ekhwayarini bayatshintsha. Bakhona abantu babefike beyuse i-drugs apha, but batshintshile ngoku bayabonisa kulutsha baselokishini uba umntu omtsha uphila kanjani.
Also, yes. Most of the times, kuye kuthiwa youth yaseKhayelitsha itye drugs, youth yaseKhayelitsha zizikoli, kuthiwa kwamaparaphara. But I believe if you can give those ones something to do, if you can say to them, okay, today I will give you 30 rand, come and do a bit. Uzoyenza, but we need to give even those bebe right to office society, we need to give them a second chance.
Inyanga nosuku lokugqibela sibhiyozela inyanga yamanina. Ithetha ukuthini kuni le nyanga?
Hey, le nyanga kalokuthi inyanga ibonakalisa umsebenzi wami as imbokodo ekhoyo apha. I started le group in 2003 by myself. And look, indawo ningoku. Ndayiqala le group with nothing. And then babe na 3 years, 4 years. And injongo yami it was just bantu bathathe bafake ekhaya sipractise. But le ngoku, le group seyisuka overseas. So le nyanga inyanga yokuthi kuzo zonke single parent eziphaphandle njengomama wami ukuthi manina wethu bomama bethu sikhona manje siyayibona imisebenzi yenu bonke mama abakho eMzantsi Afrika abasebenza hard imisebenzi yenu iyabonakala and iyathandwa ngabantwana benu kakhulu 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 but ndicela ukuba ndithi kubantu abangodada khani siphatheni kahle tu nabo badlwengula abantu abancinci nabo ba abuse abantu bangomama khawutshintshe man khakujonga yenicala
inayo imiyalezo enifuna ukuyithetha kwabantwana abasesibhedlele
yo for myself ndan kinahlala isibhedlele for a long time when ubaba wami wayesemachini engaphefumuli ndayazi ipain yokuhlala nomntana esibhedlele I want to say to all those kids abahlala esibhedlele uThixo uzaniphilisa uThixo uzawuzisa medication to those abafuna medication I want to say to the parents ezihlala nabantwana every night ezilala esibhedlele that just keep on praying and keep on believing and just niki hope emntwaneni wakho and kuni nabantwana abancinci abahlala esibhedlele umama kawamhle Mama wesibane uyanithanda isibane seAfrica siyanithanda and uzophila uphume esibhedlele nam I didn't believe that umntana wam would be out of isibhedlele but waphila now she's beautiful she's big and she eats too much
ngaba akhona amanye amazwi enifuna ukuwathetha
I just want to say thank you kuwe iRX Radio for inviting us also to Red Cross isibhedlele to everyone that supports isibhedlele tifuna ukuthi makaqhubu umsebenzi omhle that abantwana balapha bafumane emails as a right or nurse abalapha that takes care and I want to say that i society yethu it needs abantu abanjengani that open as spaces and that i society yethu it need a second chance where we put izandla together and support one another is there anyone want to say something Nakuwe ndoda, I just want to say well done. Undithela kamand.
Nkosi. Nizo sicculela ndoni namhlanje.
Sawuthi bathando besicela indlela. Ane bazala.
Yebo.
Ehhe.
This August, RX Radio is celebrating Women's Month by focusing on empowered women and girls who are achieving great things. So tune in today as we chat to the girls and women who make our societies flourish. RX Radio by and for children.
RX Radio has partnerships with the Children's Radio Foundation, Kids Super Club, Push Radio, Takalani Sesame, Smile FM, Natural Geographic Kids, Cape Talk Radio, 5 FM, the University of Stellenbosch, Internet Strike FM, VoiceWorks, the University of Cape Town, and Nali Bali. RX Radio, by and for children.
Bathandwa besicela indlela
khululeni
siyame ukuthe makhaya ukuthe makhaya bathandwa besicela indlela
Yeah.
mina eh eh waka waka eh eh samina mina zangalewa in stand for Africa samina mina eh eh waka waka eh eh samina mina zangalewa in stand for Africa samina mina eh eh waka waka eh eh samina mina zangalewa in stand for Africa samina mina eh eh waka waka eh eh samina mina zangalewa in stand for Africa samina mina Yeah.